Giants, Da Vinci, the Ghetto Kid. Ini wase wote mandi wanajitambua, jau sio, ma survivors.
Kwa unapenda education, mina kutambua kama upendi corruption. Mina kutambua kama we ni mgeto. Mina kutambua kaa unaga skendo. Mina kutambua kama we ni survivor. Mina kutambua kama we ni struggler. Mina kutambua kama we ni hustler. Mina kutambua we. Mina kutambua we.
Mindo Patelo, awangine mafelo. Wanani pa mayelo, kazi Jay Heno. Ukona maringo kama Louis Figo. Na we ni mdigo, unaishi migingo. Utaminiwi, basi ya utamaniki. Mina ishi kwa dhiki, kila siku ya wiki. Nasikia unajitamea, mini mstahiki. Nilitaka kuendelea, muka nichomea. Sana ishi kamea, lakini sina air. Today I'm a creditor, tomorrow I'm a dera. I'm an entertainer, same time retailer. Starting from zero, racing to hero. Born in Kenya, but living in ghetto. Having some metal, to sing is to metal. Going to school to acquire some skills. So me sing upon you, and you cheer upon me. Don't take my kindness for weakness, because I'm a fearless like RDX. You must be strong like I'm strong, so never lose hope and life goes on.
Kuna penda education, mina kutambua kama open the corruption. Mina kutambua kama we ni mgeto. Mina kutambua kaa unaga skendo. Mina kutambua kama we ni survivor. Mina kutambua kama we ni struggler. Mina kutambua kama we ni hustler. Mina kutambua we. Mina kutambua we.
Atweni simba mamba, na kumbe weni fala. Unata phone number, na sikume kuwa mbaya. Manza kuhanya hanya, lakini mtuangu chunga. Usika nyage waya, na kupate adithi ka kida gari waya. Mini kukwenye jani, nishafunga mkanda. Squeezy niko rada, mina saka mkwanja. Minda kufungua ni kupe kue ka ukrasa. After every victory, manze kuna story. Nimeka mtu juzi, muni peleke slowly. Mtuangu kifika, unipigie honi. Nikuapa hivi mbele na upatia testimony. Hundo ule boy, alichopi ya glory. Kenya na mwingine, jua ni photocopy. Siwezi kukukopi, juu niko na hobby. Mindo ule boy wa private vacation. Me will talk less but more. Reaction ikingie kwenye stage. Na leta more disaster, mistari ziko juu kama House Lancaster.
Kuna penda education, mina kutambua kama open corruption. Mina kutambua kama we ni mgeto. Mina kutambua kaa unaga skendo. Mina kutambua kama we ni survivor. Mina kutambua kama we ni struggler. Mina kutambua kama we ni hustler. Mina kutambua we. Mina kutambua we. Mina kutambua we. Mina kutambua we.
Mina kutambua we.
Mina kutambua we.
Don't judge me if you don't know me. I pray for my enemies to live long so that they can see my success. Nasikia mtaani jo kumeja matera. Natoke Kibera penye kuna new era. Na shanga nowadays unani head Cinderella. Mi sinaga feya manzie mi utembea. Mi ukuwa smarta mi ujipa kanivea. MB Siri do mi natokea. MB Raymond do mi nilisomea. Story ya mambulena mimi nilichorea. Squeezy mina panda utadhani parapanda. Hadi keno koza linambia akurada. Cheki venye naka utadhani vampire. Hadi wana die edge natumia kaya. Lakini mukikwara itabidi mmegwaya. Mina saka fame, staki kwa the same. Staki uniblem, staki kwa ashem. I'm a good Kiswahili and English writer. You know I'm a good singer and good writer. I'm a songwriter, that's why I'm so brighter. Anywhere I go, I shine like lighter. I'm a movie actor, me love my character. Me tell them haters, please see you later.
Kuna penda education, mina kutambua kama open the corruption. Mina kutambua kama we ni mgeto. Mina kutambua kaa unaga skendo. Mina kutambua kama we ni survivor. Mina kutambua kama we ni struggler. Mina kutambua kama we ni hustler. Mina kutambua we. 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 Mina kutambua we.
Mina kutambua we.
Mina kutambua we.
Jaya Marshall.